Hello, this is Algo. I always say simplicity is the key. Hebu ona hichi kitu hapa tulikuwa nauliza. Oya, ile strategy rahisi sasa tunai apply vipi kwenye time frame ndogo labda daily. Okay, ngoja tu break hichi kitu hapa kama kawaida. It is like tuna assume that hiki ndo haipo. Very simple. Tuko hapa tunataka tu trade siku ndo inaofunguka. Kwa hiki ndo ambao tunai analyze sa. Chap. Njoo chukua rectangle tu yako weka hapa. Njoo chukua nyingine mstari wako weka hapa. Njoo chukua mstari mwingine weka hapa. Ondelo. Sasa tunaona hii market ina kawiki hapa kidogo kamezidi hapa juu. Kuona kwa tutakazingatia. Hatuwezi tukakaacha. Yeah. So, kitu cha kwanza ukishamaliza kuchora mistari yako hii hapa, sawa? Ukishamaliza kuchora hii mistari yako unatakiwa anza kujiuliza hii kendo niliyochorea hii mistari ni type gani of kendo? Nakuja kuona is a rejection kendo. Okay, kama it's a rejection kendo, that is to say naweza nikaa naangalia buy setups above this range. Kwamba usitrade huku. Ila tampo kama ukipata setup ni nzuri ukitrade, lakini utachukua setup ambazo zitakuwa zinaruhusu nini? The buy setups. Okay, turudi kwenye 4H sasa tuangalie vitu vilivyokuwa vinaenda. Okay, hivi nimemark ile. Okay, tuimark line hapa. Ili tukirudi nyuma tuone daily ilipo start kuanzia kendo zake za nyuma, alafu tunarudi kwenye 4H sasa. Tunaanza kuangalia na 4H. Okay, hapo naweza usione vizuri. Tuende kwenye 1H. Tuone 1 hour ilikuwa inafanyaje. Okay. Just see this. Hebu uone hapa sasa. Trader as a trader. Sasa unajiita trader. Price imefika. Imebounce. Price imefika hapa. Siku mpya imefunguka saa. Imebounce hapa. Imekuja imekupa rejection candle. More than 3 rejection candle. Ambazo ziko above. The what? This zone hapa saa. Price imeshoot. Price imekuja kubreak this level tena hapa. Saa. Baada ya kubreak hii level, inakuja kukupa rejection kendo nyingine. Umechoma ndani. Saa. Da. Wanangu mbona raisi. Okay. Sijui naeleze vipi mwele, lakini vitu ni raisi. You don't have to complicate mambo. Kwa sababu time unapoanza complicate mambo, ndo time ambapo unapotea. Go just see this. Wewe kama trader kazi yako ni nini? Kusubiri tu these zones zina react vipi. Umesha analyze zako. Price imeacha hapa imepita usiwe na wenge. Njoo imekupa rejection kendo ya kwanza huko unasema okay fresh labda hapa unasema utaingia. Umeingia stop loss zako umeset chini huko. Au hata hapa chini. Sawa. Umeingia kwenye market imekupa rejection kendo ya kwanza imetoka hapa. Imekuja imevunja. Price imekuja imeretest tena hapa. Sawa. Easy tu vitu vinaonekana vilaini kabisa. You don't have to complicate things. Kwa hivyo ndo jinsi ya kutrade the forex market. Don't complicate things. For more madude kama haya, you can just DM me. Alafu, this week I got a very big offer. A very big offer. 75 mentorship. For this week only. Kuanzia tarehe 14, the Valentine days. Mpaka tarehe 20. The offer will be over. Welcome. Namba yangu ipo kwenye bio. You can just check me.